Peter wabiri zipati 3.
No muyandwa, lugwaro ndwe murembera oru ndwabiri. Mulinga wonse ndayanda kumuguburusha kuti muyeyere izyabwini zyonse ezi. Nchenchijejo nchinda muyezi ya majwe agamba basinsimi ibasarara ibagaindi. Alimu amulao uwa mwami mufutuli wesu ngumaga pegwa abatumwa. Kusanguna mulele de kumfisya uti mumazuba ama manino. Basi marabali bayobora ibachirira izisusi ziyabo. Bayo wamba uti sena taliyoyo wagasiwemezia uti uyobora. Ino uyobora lili. Basi garebesu bagafuka igaindi. Pere zintu zionse zijiri mbubonya mbuzi ya gabede uzuwagu malengero. Bali rubia rubia ijali uti imajwi agwereza. Wagarenga juru alimu anyiga uzuwagu manzi. Naga andanya nyiga amanzi. Alimu inyiga ya jindijia. Yaga nyonyonwa anzamba nguruwe ili amanzi. Pereleza amajwi ngonya aya. Ulibambide juru anyiga. Zigo tubona sunu uti azozi umpe amuliro. Ulizibambide ibusigira ibuzuba. Mbwayo obetega agunyonyona ibantu basiga sampu sampu. Uliji ntujo mwencho mutere deguru bape. No muyandwa. Ejo nchaguti umwami ibuzuba bomwe bulimbuli juruja miaga. Ajaro juruja miaga jirimbuli ibuzuba bomwe buyo. Taguli kuti umwami reza wa munga kujita ezio nziaga sio mezia. Mboba yeya bamwe. Pere ujimwe terera. Nkambo tayandi kuti bamwe. Waganyo nyonwe. Pere uyanda kuti bonze bempe. Lino buzuba bwa mwami buyo sigambuli mubi. Mubuzuba obo izga ujuru. Zioma ninina amuzunzumina uyosia. Zintu zionse zioe nzemuga agupia utambigi. Ayaro njiga azionse zilimuri njio. Ziopia agumaninina. Lino muguti zionse izi zioe nzemuga obo. Tamwele dena guba ibantu bandene mubukare ibuganu amugugo mbaleza. No mulindira aguberegera buzuba bwa gusiga gwaleza. Mubinzia buzuba obu. Mubuzuba obu izi ya bujuru ziowe nzemuga amuliro. Zintu zionse zionyo nyonwa agupia ikutambigi. Pere sikwebo tulindira juru mpia anyiga mpia. Leza nziaga sio mezia. Mwalo omo muyo babururami. Nkago no muyandwa. Muguti mulangira zintu ezi. Amu sungwale kuti mugajanwe mulikede mulumuno gamutagwe igapa naga mpenda kulireza. Amu zibe kuti leza uramwe terera nkambo uyanda kuti amufutule. Awaro Pawulo mugwesu uyandiga waga mulembera izgazezi abusongo mbwaga pegwa aleza. Waga amba magane aya mumagwaro agwe onse. Mumagwaro ayo mulizi mwe ziu mugumbwa. Bantu basi jinguni bataka zigene mu moyo barazi piringanya mbuli mboba jita marembe amwe niba jita bobo barali nyonyona ben pere nywe bono muyandwa mbomo zizigale ezi amujenjire kuti rweno rwabantu babi rutamusowe aguwa kuti muswegerwe buziandamana ruwanu gamo yabugomena muruse amuruzibo. Vua mwami mufutuli wesu Jesu Kristo. Guli nguwe agubebulemu sunu alionse gugabe kutamani agubebobo.